Сиськи. 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 Niliambiwa ni muache сиськи. Камоте. 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 Painting ameniseti камоте. Mbele ya watu ni mpole. Very calm. Lakini looks are deceiving. Usake kumuona kame jam. Eh, dodge, dodge. Dodge sahani, dodge. Hepa, dodge vikombe, dodge. Mboch, ita masoja. Painting anataka kuniua. Aki baby utaniua.
Sijali.
Babe supunguze kisirani. Unachoma picha kwa jirani.
I don't care.
Siski. 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 Niliambiwa ni muache siski. Kamote. 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 Painting ameniseti kamote. Manzi yangu ye ni boxer. Anajua mbaka kumfu. Nimeshindwa kumtoka. Ye ni kichwa ngumu. Manzi yako anakaga mpole. Usifanye mini cheke. Baby face isi kuingize. Uni stima, uni nare. Juzi nilimwambia simtaki. Akaanza kisirani.
Nitajiua, nitakunywa happy.
Nikamurudia, juu ya kupanik. Siski. 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 Niliambiwa ni muache siski. Kamote. 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 Painting ameniseti kamote. Mother anataka ni muache. My boys wanataka ni msare. Mbaka namba yake ni meblock. Hadi IG nda kusho. Alipiga na namba sijui. Kiundani nikasikia ni mefurai. Kiudogo nikasikia medai.
Aki babe, nataka kukuona one last time.
Aka kuja mevamini. Aka nichanganisha akili. Nika mnyandua, tukarudiana.
Hey.
Siski. 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 Niliambiwa ni muache siski. Kamote. 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 Painting ameniseti kamote.